sawirkii toban iyo saddex dhalashadii nabi Iise yaa xisaabsanayd. Waqtigaas dowladda sharci yaha angoysi lan walba inii meeli ki dhaladi seedo. Maryan iyoona Yuusufna meeli abkood ki dhaladi yaa seedeen. Biladkaasna magaashay wayli aree Baytulham. Madii biladkaas deereen meella hundurow yaa ki waayeen, laakiin moorada lo'da ki hoyato yaa hamiinkaas hundureen, meelun dhatiyayna yaa nabi Iise ki dhaladi. Isla hamiinkaas meel uugaas dhatiyay dad kale oo idowga daajiyayaan yaa roogeen. Irka iyo dhulka dhatiyowna iftiin haki buuxsami. Markaas idowga kuwii daajiyaan malagii eebbahay yaa arageen. Malagiina way ari isin aan absatoy akbar faylan yaa hagin gaarsiiye. Isla hamiinkaas biladkan dhatiyay bilaan yaa wiil kifooladaase. Wiilkunkii eebbawaa usi ankooyi umadii eebbahay inii gargaaro. Bah moorada dhatiyayseed meelun yaa unug ki aragaase. Markii malaga dowgaas dhameeyey, dadkii malag badan oo rabbiga ammaantiis ki waramaayaan yaa arageen. Taas ba'dishay malaa'igtii samada hambuubti, dadkiina biladka yaa handareeri meelii nabi Iise ki dhaladi.